muthu u to ḓi ṋekedzela wa vula mbilu wa vula mbilu wa toenda zori
vhuhaiaolaozoinaḽa uri kho ni soko papadza nne ndi khou amba na miyanga nane ni kho ḓi dzhena mini
ḓuvha ḽiṅwe nne ndi khou fhira ndi khou wana hoyo o tumba magasha pa vhone
ngomuzofe nne
nda humbule nda ri magasha u murahu
ndi kho to mu lifhedza nne a tshi ntumba ndi ani ṅwana wa miyanga
o fara na khulani o isumbisa hangei phanḓa i na mulilo uri apa kha zwikwama zwa magasha u khou vavameza apa kha zwikwama zwa magasha ndi nda to shavho to dzhena zwithu zwa hakala
utshi thoma u tshipa mukulo ene u funa nne ndi wa ndo tani
hu na zwe ndi nga vha na no mukekela ngazwo
ndi to mulifhedza ndi to mulifhedza thi ṅwana wa miya we nne
zwino no vhuya pani khori ndi khou ḓo eḓela ke
miya nga vha ḓo vhona pulani nne ndi tshena mme
zwitatari zwenezwi zwivhili ri tato zwibvani
inwi ni dzheni khazwo inwi ni to vhona zwo ni to zwi bvisani ni muṋe wazwo kana nila na mutani kana ndo tani na ṅwana wanu na mufumakadzi wavho nne pano ndi ya miyanga a ni mbudzisi zwa nnḓu ngori na inwi ya una na nnḓu na tena i foroma tshidina apa khenzo ndi miyanga zwithu zwoṱhe zwithu